muntu omuzibu okuyiga kyali basudde abampala mpako mubireke kale ndi wangeri nnyo nga siiti ensonga zifaanana ekyo kyendi muwulya yambuuzaako lumugi kyendi anti ebindabika si byenkola konzo n'osobolezaawo ebyaddunda nange ndabiraawo nga bwe guli okumanya ndi muntu gw'otomanya bulungi nawatawanya banzale embuto banoonya gwe ndifaanana bakole kwekyo bawo yazuula mwattu kintu kyendiba kyababuukako nnyabo ne taata annyimbi ate ne simba mutali yesi babeewuunaganyamu n'amatumbi yerwano yakola byatafaanana kati mwe munanjiga mutya mumanye kyendi amundabidde emyaka kkumirimu mujja kupatiikangawo bye musanze byali ati n'abamu mukunjire okutuusa kati nkyewunyisa nabandera okubeera nti naye ate mmwe ndi wabbalinnya n'emmetwenkire enguuli sikyatubira kuba mmanya waseerera kawabesanja amatuse eno n'obwongo otaggulula ensumulula ebyange bino bipya mbijjamu mweyo ne mbisengeka n'enzirambawe okutuusa nzire ndizikibwa nga bwe nti we nkola bbaasu samwawo ne mbagamba ebbaasi duniya eyonoonese n'abagikolamu ne mbabagamba bwe bataliimu buntu bulamu dulayiva olwakitegeera bwe mbaloopye n'anoonya ettafaali eryetasituka n'aliwummuzaako ekisereeta sipiidi n'esinga kweri bwe yali eno tekyali bbaasi nga bwe mbagambye teriiko ogamba nti nnowalamu kukyesa ensibuka n'enkibagamba kuba olwo munnange tekolwangako n'eryoga kale eva mu bivunze kiri gipampagalumpanka zeddusa kondakita yeekyawalwe nnabaloopa n'atamaakulu n'alinga mulalu ati yabatuddemu n'otokisiima omuntu alabidde mu bbaasi mbi kufa bagirimu teryatakosha weegomba bakutiiyo wewere kondakitali n'olutondotondo ayomba n'obubinja mu bbaasi mbi akakabinja konna n'akasaanya kuye ntikkulayo mu nkola empya mu bbaasi mwalimu omutto jjuuzi kondakita n'akeera nnyo ku makya abagotolako kata abasaanyi ekyali e rwanda mwakiwulira omusajja oyo tukukulumira enkola y'esintuufu yobbaasi jegenda weetuukira eribewewuse mampaawo balimu entikkula enani yali alabye ayoola bwayiwa leero ye waayagalira takutiya lwakuba otuuse bbaasi esuse wezisaana kaakati epipila yinjiniruwe ejatuzikirako eyo gye tugenda tuveemu olwate tusindike ketuligivamu tugiyambe okugiddamu ate biri babigwo olijjo otyako ndakitumugambe kyeyasa te tuddamu tutule nze kerizikira si kibalimba nja kwesirisa nga atawulira vayo tusindike siliva wendi nti nfulumemu tusindike alikola ekisa si kikulimba keriyakawuli sigala olaba okululibwa mu mutto wooli alijefulumya tiweebalabala baasi duniya nkulu bulungi bimu ebibangirize byayoyotwa mwe bajja amazzi baasi kwenywa kadi yetu buta chamuka Evi bangirize chidu vya chizinda Akati base chamu sofa Maika chaliko chinonya nawe No chivuru wakua tanyigafu Eja kuingerele kwa tenu kufumba Wava maze chidu shoraba Base vijiganya kalebio binji Basi dunia wete wesula Na yava fe Nini basi chaliko chirudeyo Maika Bakubu yambi wukolo june basi Kakati chiguru Na vajitude muteri amira Tulize na chiguo Enosie basi yotu nulira Noto sasirarimu Adeto ve mugende rudawa Basi eriwe mweti Kuliomu yeso nsinyombo ziwere E andita sizangara vya vayomba Yasaka anyantino mungere Pailot ya vuga basi para Samogera kukuluri kuba Echimu vugise mvugeta sana Nini basi te wakora gana Jamu omuli munga shali murunji Basi na iyo muami ajinyage Apuga ndi mambwa burajizai Amanyake manyiko lusiferi Alinaba mbega wake anaba gamba Batu ite ite munga ye wafuga Tuedi menga ye watu gambie Maikabe ya tugamba tubite Kale munange basi jengu gamba Eri mwinyomba balala mpaka Awamu bachaganyo kuata vya wagamba Atabalala bakiriziganya Wabaho basa walala weri Enumba demva mulu ampaka Basi dunie fuse jita sana Tunulire biri mundi tufana ne Uli obubi Ntalo no wenzo butali kogeji Bobo saka Nsije genda mulisi za yotochi Terisara Mulinde shigocha basi vanange Omufuzi mubi Motoka ya mune tajisasira Tena fe mwetuli Neje yali etula zate tutwala yo Mwe kwate muguma bange Gana shiba gamba Baita yobu kadeche yokunkuzi Kunda kito ninti ya jatutia Sisubira kutuka jendaga Nekute nyomu kasonda wendi Na yeri suri yanku manditia Yuchiri mutike njaga janywa Mulimpuli renkona kudimwa Kuomuto tuwalikera banji Kakati abali kumpawe tuzira Ata itawira kunatushina Nti mutu de mulinga batali furuma Newe dabirizo laga ugomvu Na kuzimu ula nata kuruji Nolinda luna kuru wale kutia Atenga totusa juraga Niyudula ivata chari kuru Baso veko na fungu ye manyi Maika vayo notu yamba Sirajide wavula menye kumavi Sebo banga basi wajikuwa Tuwese zeyo wachiri ejipia Ujisemu hawa koza wazana Umulimo kukufuka nange kwensabye Nzeteke se kufuka burunji Sibia lusiferi ono biafuga Chino shirekenu kubachifunze Tikule muvantu bochite mwe banange kirowozo kyentaddeyo kikyamu ekyo. Omusajja ono avuga ne kondakita bakyamunno ate nga bakika nze nnina obwongo butaganjula byenzula bye mbawa so bwe mbaawo n'ontunuulira tontebeza kubeera ntyo. Dunia nyumya yakuwa neje kulaza mpowe tumanyi yatujja mukube yitambikande engude na mwezi tyanyolwa kuba batya nnyini yo kamala gitega mungudo mwamanyi nti mweyita tebava bawaguza ne mubikande ne kankabuke mbati bezigwa bali tuyisawo ne wetugenda bwata makubo twagabalama kati baase fuuse yabazaaye omuntu alabidde mu ttalo lino osanga neyali omusosodooti nga nebyyaliko gwawo kyalaba takyalengerayo ne gye tugenda omuntu awulidde mu baase enfu luzuferi kakati avuga taweera abye baasi n'abalimuyo n'abantu emitima abamugigonze kyalagira bo kye bakola timunywa omwenge n'ebita mu byoze nti weewaawo era ennywa gye tunywa munywa enjagava mu ttene we musanze nti weewaawo ate era bwe guli obwenzi gufuuke namuze mulungi mukwate n'obuta abasajja temutya ebyo bye biri mu bbaasi gye nkugambye eyava mu kkubo lyayo eddamu yali nnyini bbaasi sebugiro talageko obunensenke bbaasi gyeyita tutudde omunga emitetemi ate edduka nnyo kyekibi kondagita ne tulayiva abantu bobakyamunno. Basi tufunaga yomba kondakita yetu muleke live ono gwetu batugamba atujjeke fujjo byavuga bubi basi si yetu kimugambe eri nannyini ye yamuwavuge nava ku mateeka ge yamugambye n'agifuula iye agipezaawe era nnyini yono kamala agisanga talwabula teyebalabala bwanakimanya nti tekimugambye ajja kujja mu swiki yafubutuke ayo nnyini owaligisanga n'agidabiriza nefuna omupya ndayiva nga yavuga tadiima ng'akebeera n'omukka obanga mweguli katonda byantumye ebyombi bagambye munambuuzewe gye nsula ayogerera mbantu ne ku musabe gwali wadde eriyo abatamuwulira mulijjukira ebintu bye mbagambye ng'essaawa etuuse terina wala mu nsongeko olunwe nti watugamba wadde abamu tetwakubako mazo gwange nindaterwe ndivumbula nfuna agadda naye baasi buli omu yerowoleze ntemy empenda kaneddira waka nze erimani eribatize basudde lyaffe lya lulyo ngenze nja kudda n'ekitereke nze nvumbula ebipya maani.
Remember where you got it from. www.djericom.com